DJ Barber Loud 254.
Wananitafuta Cosa kaupatu, dunia watu, maisha watu Sipiki vizinga mina umba nyafu
The way I feel, kamwe siwazi Lucifer Kisa naeweza pia, itumbuwe pesa kwa sifa
Maisha yangu changamoto, nalijua baridi paka joto Kufaa kigauni kama kocho, nichanga njene kupeleke moto yeah.
Nikizi pata tasi vimbi, sina urithi wa dingi Kujifanya mamba kumbe pimbi Maisha ni soka kuna bambi yeah.
Nikizipata 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 Nikizipata
Anikazikwa na shirini Kujifanya maziwa kumbe mtini Nimesha timba peki sote na silimbi Jango ni kukusanya shiringi
So usije ni uliza why Sina misifa ya ni kuchidai Nisha kwa ya pipa kote hai Kijipata usivimbe no
Nikizipata tasi vimbi Sina urithi wa dingi Kujifanya mamba kumbe pimbi Maisha ni soka kuna bambi yeah.
Nikizipata
Another one. fine girl. I need one kiss when you wake up. You're my fine girl. You're always on my mind, girl. You're a nice girl. You're a beauty even with a makeup. You're my gifty. Thanks to ya for the blessing.
Mkiyo na na nenepa.
Baby, I miss you so much. I miss your touch. Hereka call me. Don't you catch it? Yeah. Give me a minute. Na mini mimi. I accept the fault. Mujinga ndimi. Let me do day. Moro ndaze kwa mimi. Listen up. Baby, this is my
Sultan.
Yeah,
they call me RPC.
Me, I love you so much now. Now when you're far, baby, I miss you so much. I miss your touch. Hereka call me. Don't you kukaji. Yeah. Give me a minute. Na mini mimi. I accept the fault. Mujinga ndimi. Let me do day. Moro ndaze kwa mimi. Hey, listen up, baby. Excuse me, eh. Give me your hand, baby. Go back home. Shida kibao, we have to press on. Wanaosema jifanya huwa sikina huwa oni. Ilo jwe your mind. Na mimi ndone kuon. Cause your mind alone. Never leave me alone. Kupake kama cologne. For you I go catch it again. You know I love you madam. Dani sina bidem. Aiko
tumali safi ndo na msifio kwa misemna na hau. Chungu zijaleta uzuru. Tani kondesha nuko sotam. Yes unajwa ndivembe. Susende mbali ya sara mwenze tenyo. Mana misi jamini, hivi mpenzi mana na yona miujiza. Ah, hivi umeroga manini we. Meni changanya siamini, meni haribu wakili. Nisara kasi kisha pandaji, choche hatu vipashe viporo. Manasikia baridi vijoto, mihana taka menye tango. Vende kwichi kwichi mpaka gasho. I miss you a lot, baby I miss you more. I miss you a lot. I've been the shackle of fimbo. I miss you a lot. Baby, I miss you more. I miss you a lot. Baby, I'm a fimbo.
I miss you a lot. I miss you a lot.
kwa na mapenzi sana, kama mtego wa umeni nasa. Hicho kiuno kipindisha, unanipa niashiba. Na kama malengo nimetimiza, mwupendo unapitiliza. Unakisafisha, kidonda charo. Wewe mwanzo, mwanzo na mwisho. Wewe utanishika mkono usiniachilie. Mwanzo na mwisho, dunia ni paka kifo. Wewe utanishika mkono usiniachilie. Baby, I miss you. I miss you, baby.
Ayo, baby, mchanganye umo umo. Kama umefunga mota kiuno, ingiri kwenye rango na shimo, baby. I miss you a lot. Baby, I miss you more. I miss you a lot. 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 Baby, I miss you more. I miss you a lot.
Matatiba mashagiri.
Magi C, Magi D, Magi Ni, Safari.
Nita Kugas. Usome mbamba puwa yako ya kisomali. Mabega mapana ziwa chuchu saa sita. Umejaza jazi ya tarabu inaita.
Ya yeah, nikikucheki kila unapopita. Oh na na na.
Yo yo.
They call me APC. Akweni
matajiri wa mashahiri.
Mangi C, Mangi D, Mangi Ni, Safari.
Ni Chakugas
001.
Say mambo vipi, supari. Kama huta mind, njoni kupedos. Mini of B, lyrical king. Nipende mima, usipende shilling. Weni kifaa watu wote wanadatari. Usome mbamba puwa yako ya kisomali. Mabega mapana ziwa chuchu saa sita. Umejaza jazi ya tarabu inaita.
Ya yeah, nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika.
Mina baki na waka.
Nikikucheki kila unapopita.
She's a fashion killer, kapendeza, yeah. Kino kwanza akikire mbuwa, yeah. Utajua ya ni pisi tena kali, yes, hey. Hey mamacita, hey mamacita, hey. Wendo señorita, way. Bounce isha, whoa, whoa, whoa. Let me see you get down, low, low, low. Chocolate brown, minapenda yu rangi. Havunji biskuti, mtoto alivyo mlaini. Ana waka, 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 ngoma ya Shakira. Wanutaka, taka, wametoka sare bila bila. Come, kuja chill na mtu mzima. I'm suffering, mambo yangu sio ya kupima. Unafanya moyo, unadunda pa, pa. Sina raha na hisi kama utatoka utapa.
Ya, yeah, nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika.
Mina baki na waka.
Nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeshika.
Wewe number one, hakuna kama wewe. Matajiri wa mashahiri.
Mangi C, Mangi D, Mangi Ni, Safari.
Ni Chakugas
001.
Jamil,
how's it been? I say mambo vipi, supari. Kama huta mind, njoni kupedos. Mini of B, lyrical king. Nipende mima, usipende shilling. Weni kifaa watu wote wanadatari. Usome mbamba puwa yako ya kisomali. Mabega mapana ziwa chuchu saa sita. Umejaza jazi ya tarabu inaita.
Ya yeah, nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika.
Mina baki na waka.
Nikikucheki kila unapopita.
Mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeshika.
Shut up menjibeba na waiza, yeah. She's a fashion killer, kapendeza, yeah. Kino kwanza akikire mbuwa, yeah. Utajua ya ni pisi tena kali, yes, hey. Hey mamacita, hey mamacita, hey. Wendo señorita, way. Bounce isha, whoa, whoa, whoa. Let me see you get down, low, low, low. Chocolate brown, minapenda yu rangi. Havunji biskuti, mtoto alivyo mlaini. Ana waka, 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 ngoma. nyuma ya Shakira wanamtakataka wametoka sare bila bila. Come, kuja chill na mtu mzima I'm suffering, mambo yangu sio ya kupima. Unafanya moyo, unadunda pa pa, sina raha na hisi kama utatoka utapa.
Yani kikucheki kila unapopita
mina baki na waka.
Kusema kweli yani umeumbika
mina baki na waka.
Yani kikucheki kila unapopita
mina baki na waka.
Kusema kweli yani.
Adira, adira, oh. La la la. kwenda leo kesho mpaka kufa baby.
Akama pesa ntatafuta, akama pesa ntatafuta. Bipi kusupe noa kuwa tati. Wambea kama na waona wakirisuta. Niko wapi ya memukuta. Mindi tapopuwa kuwa siyo tena wako wa tati. Mapezi, wanosema mapezi.
Even the government agrees, he's a dangerous DJ.
Con el boy, con mi number one. Parece
ahí.
Y charata, tunta, zifuta. Acá me pesa, tatafuta. Bipi, kusupe, no hago a dad. Wambea, cama, no hago, no aquí disuta. Pico, api, a mi mucuta. Tini, tapo, púa, si yo ten, no hago a dad. Mapenzi, conocemos mapenzi. Chofumba, sikio la kushoto funga. Nipatishie la kulia. Kuna kitu nataka kukwambia. Nisikilize wapo nyumba. Nipe zako nikipata mavumba. Nitakuja kukuchumbia. Utengeneze familia. Nita wewe
kama taweza kukwacha.
Oh no, nasema sijui. Kumshinda baby wangu yuko wapi. Oh yuko wapi. Anaijua thamani ya pendo langu yuko wapi. Nauliza yuko wapi. Ama mini mesha deti na wangapi yuko wapi. Oh yuko wapi. Yuko wapi ni more. Aninijua yakuna, yakuna. Wengi wanakuja kunichuna. Wakijua kwamba pesa hakuna. Mara tanuna na kisa hakuna. Mapenzi, mapenzi.
Mapenzi,
wanosema mapenzi amezaliwa Tanga. Wanakosea, baby wangu wanamonea. Baby, taratibu machofumba. Sikio la kushoto funga. Patishie la kulia. Kuna kitu nataka kukwambia. Nisikilize wapo nyumba. Zako nikipata mavumba. Nitakuja kukuchumia. Nitakuja familia. Nita wewe
Baba, oh baba, namba nyongozi. Oh jaja, oh jaja, nitakufuata nisipote. Yeah, yeah, yeah. Kwenye mabala, umenipitisha. Kwenye mabala, umenipitisha.